It's the Coppola Captain. Manyimbo vaponya koma siba blower. It's a going high boy ingati nkowa. Bebe papoto mwaba ingati boa. Kambani zoona ni talentina soba. Kunikonkeleza kaleza muza soba. Kisins chapa club wine ni kaliku flowa. Heta nina paya akaliku pola. Mamisa wa maponya tikoma ni ya sola. Kama flat floor ini ya musoja. Kuipi tuluka mweza kumbesa njota. Iza kutrena bad no kusia ndio kota. Na chive sini piba mafani yani blow. Ati John Bluzi ikaleza zaiona. Ka life ni mafuna sika jaka pakona. Nifuna gas pack siko enza chema rover. No wonder sini too tired dinga Honda. Drugs sini chaya koma mo fire. Every time na dropa ni marapa chase over. So hustling mo ni shindrama za choka. Na futi na chosa mipando na poka. Mu game still young nikalipo kota. Rhyme so tight invela ni chema voko. No wonder sini makamba paja pa mafone ko. I prefer texting than kungo banga chongo. Nenze chepa bozi stack na mashoko. Monga teacher class board ina choko. Ati siyo bina primo banani chita let go. Ati siyo bina primo banani chita let go. Nivali keni crowni mfumu ya hip hop na rap ya badwa. Nivali keni crowni mfumu ya hip hop na rap ya badwa. Game una buela mazoni kalio choma. Nivela baka mbaka buela na mupola. Waisi baka paya che baka pokola. I wish banga kama angeka ya mbe kuola. Sembe njine nganga, sembe na kalowa. Chobara tsenda so. Yeah, listen. Mugem jine soja, ine sini yopa. Olo mkambe buwanjine ni kaliku chosa. Mugem tina pampa, ivo sivi ofya. Ni believer mulungu, akaliku niona. Vela voko, daily, nikagona. Tintiwe chechikali, waku yopa na baboma. Rap ye uchaya, iwa siyache mukoma. In fact, singa lege, kuleka ni maloza. Ifuna che muziva, tini kaliku chosa. Mugem unangena, kuba pondo ni na peza. Respect ni mipasa. Ati komanga wa fake li place ni mupasa. Problem ni apa zedi simu mafuno tasha. Munzano akabaza ni shimwe ni wate. Mahafu ye ni panga ni zusha na tubafa. Mulungu bless my hustle ine ni panga zanga. Tafala oka janet kupanga chekwacha. Kupanga chekwacha. Nivali keni crowni mfumu ya hip hop na rap ya badwa. Nivali keni crowni mfumu ya hip hop na rap ya badwa. Nivali keni crowni mfumu ya hip hop na rap ya badwa. Nivali keni crowni mfumu ya hip hop na rap ya badwa.
Remember where you got it from? www.zambiamusic.net.
See media. Hey, you see what big give me.